Maskalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Nyabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, aho muri hose mutwumva, haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo gikomeje guhangayikisha isi yose, ni ikibazo cyatewe n'ikiza cya virusi ya corona COVID-19. Turareba uko byifashe mu Rwanda. Ndaha mikoro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma wateguye ikiganiro cy'uyu munsi. Geoffrey, mikoro ni yawe.
Urakoze Etienne Karekezi. Mu mezi atandatu ashize ndetse kugeza n'ubu, isi yahuye n'ikibazo cy'ikiza cya COVID-19 gihindura byinshi kandi hose. Abantu barenga miliyoni 30 hirya no hino ku isi babarurwa kuba baranduye iyo ndwara. Muri bo abakabakaba miliyoni 1 ntibayihonotse, nk'uko bigaragara mu ibarurisha mibare ry'ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye. Iki cyorezo kandi cyateje isi ubwigunge ku buryo butigeze bubaho, kubera ingamba zo kugikumira no kuguma mu rugo zabaye zatwese nk'abitsamuye. Iki kiza kandi cyazahaje ubukungu bw'isi kubera akazi kahagaze henshi cyangwa imikorere yako igahinduka, bityo umusaruro ukaba muke. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarenga miliyoni 30 batakaje akazi kubera virusi ya corona, nubwo muri iki gihe bamwe bagenda bagasubiraho buhoro buhoro. Izo ngaruka zigendanye n'ibura ry'akazi rero zageze no mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda ntikirashyira hagaragara icyegeranyo cyihariye kigaragaza abavuye ku kazi kubera icyo kiza, ariko mu cyegeranyo kigufi cyerekana uko umurimo uhagaze mu Rwanda icyo kigo cyakoze mu kwezi kwa gatanu, bigaragara ko ingamba zaguma mu rugo zatumye umubare w'abari bafite akazi mu kwezi kwa kabiri ugabanukaho 46% mu kwezi kwa kane icyo cyegeranyo gikorwa. COVID-19 ntiyasize inyuma urwego rw'uburezi mu Rwanda. Icyegeranyo cya Minisiteri y'Uburezi cyakozwe mu kwezi kwa kane ikiza cya COVID-19 kikigera mu gihugu cyerekana ko abanyeshuri barenga miliyoni 3.5 bahise bava mu mashuri rugikubita, bivuze ko benshi mu barimu babo bahagaritse kwigisha. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turavugana na bamwe mu barimu bigisha mu mashuri yigenga basezerewe ku kazi ibigo bigishagaho bimaze gufunga imiryango. Si bo bonyine batakaje akazi nk'uko twabivuze, gusa twahisemo gusangira ijambo nabo kuko batwandikiye badusaba ko twabafasha kugeza kubumva Radio Ijwi rya Amerika uko izo ngaruka zikibakurikiranye mu mibereho yabo kugeza ubu. Bafite kandi ubutumwa bifuza gutanga. Jean Paul Mahinyuza ni umwe muri abo barimu, aratangira ntekerereza uko byamugendekeye we na bagenzi be.
Twari turi ku ishuri turi gukora ikibazo cya COVID, Minisiteri icyura abana, Minegiki yacyuye abana nk'uko byakozwe mu gihugu cyose, natwe hashira iminsi ibiri turataha. Hari tumvaga ko bizarangira vuba, ariko nyuma baza gukomeza kugenda bongera igihe kuko icyorezo cyari kimeze nabi kandi byaragaragaraga. Tumaze gutaha nyuma tuza kubona inzandiko zitubwira ko twahagaze ku kazi kubera ko ibyo gusubira ku ishuri byabanga bitagishobotse. Twabonye urupapuro duhagaritse ku itariki enye z'ukwa kane, rwohereza kuri imeri ambwira ko nyine ubwo birangiye amasezerano ahagaze, ko bazongera kuduhamagara igihe kizaba byongeye gusohokoka. Maretere baraduhaye turataha. Kurumva turiho nabi cyane, kumva igihe cyatambutse nyine uko byagenze bigendera abandi bantu bose muri rusange, akazi kahagaze, imibereho ihagarara. Nuko muri make tubayeho nyine birababaje, ariko nta kundi none twabigira gute icyorezo cyari nyine.
Ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa icyorezo giteye nibwo mwabonye izo nzandiko zibahagarika?
nako ntago kwari kwa gashize ku project impapuro twazibonye tariki enye n'impapuro officielle zasinye hahise baduhagarika batubwira ko birangiye guhembwa nta kintu tugomba kongera kubaza ari ibyo kwivurizaho byarahagaze byarama ari umushahara urahagarara nuvuga ngo ibintu byose birahagarara nyine dusa n'abahagaritswe mu kazi bitunguranye nta n'igihe cyari cyagashize rwose
babahaye se bimwe bita imperekeza iyo bahereza umukozi cyangwa byari ukuvuga bati nimwe muhagaze gato ariko nyabuna tuzabakenera mu minsi iri imbere
nta mperekeza baduhaye batwereje amabaruwa arumva no kugenda n'ibyari byemewe bahereje ku mayimeri baduhamagara batubwira ko tugomba gucekinga imeri tukareba amabarwa aduhagarika nawe icekinze ndayibona nta kindi nagombaga kurenzaho nuko twabyakiriyemo gutyo nyine dukomeza kuba mu buzima bumeze gutyo ariko akazi nyine biba bimeze nabi urumva umuryango iki imibereho irakomeye pe irakomeye cyane
nta shyirahamwe cyangwa undi muryango muhuriramo ngo muganire uko ikibazo gihagaze murebe aho bishya bishyira
ntaryo rwose ntaryo hebye nta kintu na gito rwose turaho nyine gutyo kuko baduhagaritse ntahura n'abandi ntawe ugira icyo avugana n'abandi nuko turi muri make twariyakiriye kwa
ubanza kandi n'iriya banki umwarimu sako yajyaga iha abarimu inguzanyo ngira ngo iyakira gusa abarimu ba leta nkawe ushobora kuba wajyayo ukababwira ikibazo ukareba ko bigira icyo bitanga
kada ubundi buriya ikibazo akenshi mu bigo bya prive ntabwo twemererwa gufungura amakonti mu mwarimu sako abarimu benshi bo mu prive ntabwo bemererwa mu mwarimu sako ibigo bimwe na bimwe byagiye bishobora kujyana amasezerano na sako byibura bakemera gufungura abarimu amakonti nabwo rero urumva nta kintu twe byatumariye ntange mva nawe ndubaga muri deka ntago urajya muri deka ntango ntacyo wahabona gusa umwarimu sako ibyo twari twumvise ni uko guverinoma yari yashyizemo ngo amafaranga ibigo bishobora kuba byajya kwaka ku nguzanyo yo hasi ariko ibyo nabyo ntibyigeze bikorwa kuko urumva ntabwo umukoresha yajya kwaka inguzanyo y'umuntu maze guhagarika deje ntitukira abakozi babo nta mpuhwe rero zindi batugira zo kuvuga ngo bagiye kudufatira ayo makeredi ese urebye nuko twabayeho dusa n'ibyatereranywe nta kintu kidasanzwe kindi cyakozwe rwose
none se ubu bizagenda bitemura imigabo ki
ikintu twavuga ni ugutegereza igihe leta izavugira ko amashuri yongera gufungura tuzasubirayo tugere nyine wenda tujye ku ishuri keka niba bongera kuba batanga nk'izindi wenda nteguza zo kuba batubwira bati akazi kanyu kararangiye kuko batubwiye ko amasezerano yahagaze ariko ntibatwirukanye sibye ko biza no kutwirukana hari njye niko mbibona kandi amashuri nafungura tuzasubirayo tugere turebe kumwe uvuganye n'abandi barimu ku bigo bimwe na bimwe bo bamwe umva nk'ubu bafite amanama abadiregiteri bagira gutya bakabahamagara ariko twebwe turi perdi rwose ntabongeye kugira icyo atubwira kijyanye n'inama cyangwa apudete zijyanye n'akazi urumva hari gini pari umuntu aba yumva ko yirukanywe jenotire pari hari rero guhagarika amasezerano tuzasubirayo nuko ubu dutegereje switch zawe wenda tukamenya icyo bazadukorera
birumvikana n'ikibazo rusange ariko haramutse habayeho nko guhinduranya akazi ukaba uri umuyobozi utari umwarimu urumva wakorera iki abarimu bafite ikibazo nk'icyo cyawe
icyo nasaba ubutegetsi mubyukuri ni ikibazo kiri rusange ni covid nawe yarabatunguye kandi biragaragara ko ifite umurego udasanzwe ariko njyewe icyo mva nabasaba ni uko natwe turera abana b'abanyarwanda twese turerera igihugu nta mwana wa prive nta mwana wa leta ngira ngo ubu byose n'abana b'abanyarwanda tuba turera nibwira ko nk'uko abarimu ba leta bo bakomeje guhembwa no mu biruhuko nibura natwe iyo bagira n'indi wenda icyo bavuga ati aba bantu nubwo hari aba prive ariko nabo hari icyo twakabakoreye bwaba ubufasha busanzwe hari ibyo numvaga bicicikana bavuga ngo bazafasha abarimu bo mu prive ibyo kurya ariko ibyo ngibyo byaheze mu magambo nta kintu twigeze tubona nibura iyo bagerageza kuvuga bati dushyireho nk'uko bashyireho ikigega cyishingira nk'abantu wenda bo bakaba batwishingira wenda bakavuga bati abantu mubaye byibura n'amafaranga make make ashobora no gutuma bakwishyura inzu cyangwa babaho mu gihe akazi kazaba gatangiye twebwe bakajya bayareduriza wenda nko ku mushahara ibyo biba byagashobotse cyane byibura cyangwa bakareba nk'indi mirimo imwe na yamwe ibishoboka wenda abantu babona mu mafaranga bakaba batugira natwe abafatanyabikorwa muri izo gahunda wenda nayo mashuri yubakwa nkuko byubakwa wenda se batari mu mapive bahegereye se nimba babayede nimba tugira gute cyangwa tukabasupavayizaza ariko nibura imiryango yacu nayo ikaba yabaho kuko n'amashantiye twagerageje kuba twajyayo nkanjye njye nagiyeyo no mu bintu by'igifundi ibi byo kuba umuhende anyirukana abatura umurenge ntabwo babishobora ni akazi k'ingufu urumva abantu baba bakora bamenyereye aho nagiye tugira ibintu byo gukora ibintu byo gusiga irangi ati nta mbaraga rwose ufite ngendere kubera kunanirwa aho ngaho turicara mbese turababaye guverinoma yagombye gutekereza ku miryango yacu nayo ikumva ko turerera abana igihugu ako abo bandi bakomeza gufashwa nibura natwe bavuga bati abarimo mu mashuri yigenga tubagenewe wenda na gipusa cyangwa vempusa ariko byibura n'abana bakaba babona mitiweli ko birababaje urumva finanse zarahagaze kwivuza ntibigishobotse tuumva imiryango dufite ibibazo bikomeye gusa turacyarindwa n'Imana kandi nkeka ko wenda nabo badutekerezaho ko bari bavuze ko hari icyo bashobora kudufasha wenda tuzakomeza gutegereza tube ko birashyirwa mu bikorwa kandi tukaba twagira ibyiburiya avantaje yo mu mibereho nta kindi kintu twakora kindi gutegereza wenda uburyo bwaboneka umuntu akaba afite igishoro cyangwa se ubundi buryo bwabonetsemo umuntu akaba yatangira kuko nabwo nk'uko leta yivuga wenda ntacyo aba bantu nubwo bari gusufura reka tubahereze na kapitali niyo yaba wenda sareri rimwe ucuruza mituyu azicuruze ucuruza iki agiye uko atarataza ariko ntabwo byashobotse kandi mu by'ukuri wumvise ko muri domene zose abantu baratakaga nta muntu wari ufite amafaranga n'abakinnyi bahembwa amafaranga arenze nabumvaga ko bafashwa babaha umuceri bagira gute nta muntu burya saving birashoboka ariko bya bintu byaratunguranye cyane ibintu navuga ngo nta kintu tuba dufite duturukaho ku buryo cyadufasha niyo banki umuntu aba yiyambaza ntabwo wahinguka mu maso igihe cyose bigaragara ko umushahara wawe wahagaritswe.
Ibibazo murimo kunyuramo muri iki gihe ubona bishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi mu minsi iri imbere cyangwa no kubarimu ku giti cyabo ku buryo umurava mwarimu usanganywe wo kwigisha uzagabanuka kubera ibyo murimo munyuramo muri iki gihe?
Ko byaba kose bizabigira impact ko byaba kose bizabigiraho rwose ntabwo navuga ngo umuntu azasubirayo bimeze uko byari bimeze kubera ko urumva iki gihe abantu baba banyuramo nkeka ko wenda mu bundi buryo hari abo twize twumva bamwe bajya bafata nk'inama z'ababyeyi bakababwira bati ndabona abarezi bacu ntidushoboye kubasapotinga ariko nk'inama y'ababyeyi murereza muri iki kigo muteranyije buretse agatanga nk'ibihumbi bitanu bitanu cyangwa bitandatu tukagira uburyo tubafasha byahaba urumva nimba umwarimu ku kigo kimwe ibyo byarakoze abandi bakaterera iyo ngiyo ntibagire efor n'imwe byo babafunze ngo barebe ko batekereza ku bantu urumva dipar natwe ntabwo tubyakira neza mu by'ukuri nk'umuntu kubyibazaho kubutse ku cyaba abantu habagira initiative yo kugira uburyo bashakira abarimu uburyo wenda bagira iyo ntambwe batera reka da urumva harimo akantu gashobora kuafekta ireme ry'uburezi ku bantu bamwe na bamwe byoroshye njyewe ngomba kubyakiramo ntateje iki cyorezo cyaraje tucyakira gutyo ntabwo byakwiye impakitinga ku myigishirize yanjye mu gihe amashuri azaba yongeye gusubiraho byigisha abana nk'uko bisanzwe igihe kuraje ntabwo nyine bisigaye iryo shyaka ryo kuvuga ngo ntabwo ngiye guteganya ko ejo n'ejo bundi ashobora kuza icyo kibazo kindi umuntu akajya akirinda mbere y'igihe ariko ku ireme ry'uburezi uko byaba kose ntabwo abarezi bo mu bigo byigenga hamya ko bose ibintu bitabagezeho ingaruka zatuma bashobora kuba bakora mu buryo butari bwiza nkako abayobozi b'ibigo rero gutangira bazareba ukuntu bateranya abarimu bari kubakansoringa kubagira nk'inama kubafasha kubereka periyode bavuyemo ko itakagombye kwafekta igihe runaka bagiye kwinjira bagombye kuba ikintu cyo kubategura pe muri mu bwonko mu bubabare bari gucamo hakabaho ku kantu n'iryo kaba insemen cyangwa desmen bari hamwe bakagereza uburyo basubira muri modu nyakuri yo gukora akazi nk'abarezi.
Jean Paul Mahinyuza ati hakagombye kubaho uburyo bwo kuganiriza abarimu benshi bahungabanyijwe n'iki kibazo mbere yo kuzasubira ku kazi. Dusangire ijambo yagerageje gushaka abayobora ibigo byigenga bitandukanye ngo tuganire kuri iki kibazo. Twashakaga kumenya uko bumvise bamerewe basanze ari ngombwa kwandika ibaruwa isezerera abarimu batananiwe akazi badafite ikosa cyangwa ikindi kintu cyose kibiteye ahubwo ari amabura kindi kuko bibaye ngombwa ko ishuri rifunga akazi kagahagarara. Twashakaga kandi gusangira n'abijambo ngo twumve icyo bavuga ku gitekerezo nk'icyamwarimu Mahenyuza kuba bashakisha uburyo bwose bushoboka bakwiyambaza leta cyangwa ababyeyi babishoboye bakareba uko bashyigikira abarimu bagashakisha icyo baba bakora. Ikindi twari bubabaze ni icyerekeye icyo giza n'ihungabana ku barimu n'ingaruka gishobora kugira ku burezi muri aya mashuri yari asanzwe azwiho kwigisha neza rimwe na rimwe ndetse kurusha na leta. Ese birashoboka ko mu gihe COVID-19 yabivuyemo habaho amahugurwa agamije kugarura umurava wa mwarimu nk'uko mwarimu Mahenyuza abisaba? Twagerageje kuvugisha abayobozi b'ibigo byigenga bine bitandukanye. Umwe yatweruriye ko atiteguye kugira uruhare muri iki kiganiro, undi atwohereza ku muvugizi w'ikigo ugihagarariye mu mategeko utarabonetse. Abandi babiri twagerageje ntibitabye telefoni zacu. Nguko uko ijambo twagombaga gusangira nabo twongeye kuriha undi mwarimu wagerageje gukura mu bwigunge bagenzi be. Uwo yatangije urubuga rwa WhatsApp ruhurirwaho n'abarimu bahagaritswe ku kazi. Kugeza ubu bamaze gushyiraho imbuga enye zihurirwaho n'abarimu bagera ku 200,000 nubwo bemeza ko umubare w'abahagaritswe urenze uwo cyane. Mwarimu Mwizerwa Francois yatangiye ambwira uko yagize icyo gitekerezo.
Uburyo igitekerezo cyaje, twarabonye buri muntu yari ari mu rugo nta muntu wemeraga gusohoka twari muri guma mu rugo, tukabona nta bundi buryo bwo guhura ngo tuganire ku bibazo dufite n'uburyo wenda byazakemuka. Hatekerezwa icyo kintu cya group WhatsApp, noneho dushyiraho group turaganira byagenda gute, dutanga na link ku bandi barimo n'ubundi bigisha mu mashuri yigenga duhuje ikibazo, noneho dutorana komite ihagarariye ihuriro komite twise komite y'ubuvugizi igizwe n'abantu bane ari nayo twandikiye ministre tumusaba ubufasha kugira ngo badutabarize natwe turebe uko twabona ubufasha nk'uko abandi banyarwanda bose bigeze guhabwa ibiryo mu rugo cyangwa se ubundi bufasha bisanzwe n'abasabune n'imyenge n'icyo. Ariko kuva icyo gihe nta kintu turacyategereje, nta kintu turabona.
Ubwo muri bangahe
grupu ya WhatsApp? Ntabwo irenze abantu 257, ariko tumaze kugeza amagurupu agera kuri 4. Ni ukuvuga ngo rero n'abandi ariko ubundi abarimu bigisha amashuri yigenga hafi ya bose barenga 17,000, ariko abari ku mbuga ubwo ntabwo barenga 2,000.
None rero ubwo muri ibyo 2,000 by'abantu nibura mushobora gutanga ubutumwa bukabageraho icyarimwe, nibo batoye abo ngabo bane babavugira, abo bane bamaze kubatora bakoze iki?
Komite y'ubuvugizi yakoze ubuvugizi ahashoboka hose muri minisiteri y'uburezi, twagiyeyo tunavugana na minisita atwemerera ko nawe agiye kudukorera ubuvugizi kugira ngo turebe uburyo twashobora kubaho muri ibi bihe bigoranye.
Ubwo hari ryari?
Twanditse amabaruwa agera muri 4, ariko bwa nyuma ku itariki 18 z'ukwa karindwi hari nibwo twagiye mu biro byiwe kuganira nawe. Noneho aratubwira ati nta kibazo, tugiye kuganira na minisiteri zitandukanye na Minagri na Minaroc natwe nka Minagike turebe icyo twakora. Ndetse tunavuganye n'abahagarariye ibigo mukorera barebe niba hari inkunga bakwegeranya ikazagera ku barimu bigisha amashuri yigenga, kuko ubuzima babayemo turabuzi ko bumeze nabi. Ariko nyine na n'ubu nta feedback ndabona.
Ubufasha musaba leta ni ubufasha ubwo aribwo bwose nk'uko leta yafasha umuturage wayo?
Rwose ni ubufasha ubwo aribwo bwose, kubera ko ikijyanye wenda n'imishahara wenda ibigo bya prive byavuze ko aho bakura amafaranga ari mu banyeshuri nta mafaranga yagana yo kuduhemba mu gihe abanyeshuri batari kwiga, ariko bakumva ko bishobotse baduha ubundi bufasha ubwo aribwo bwose, yaba ubw'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze amasabune n'ibindi n'iki, nabyo tukabibona nabyo nta kibazo. Ubufasha ubwo aribwo bwose twakwemera kubwakira nta kibazo dufite.
Kuba ibigo mwakomokagamo bitagaragara cyane muri uku kwirwanaho kwanyu muri iki gihe, hari ubwo bijya bibatera kwiheba?
Ntabwo umuntu yacika intege, kuko buriya edikasiyo kubera uburyo wenda tuyikunda ntabwo yavuga ngo edikasiyo ndayireka, ariko ushobora kuyikora mu bundi buryo cyangwa se ugahindura n'aho wayikoreraga. Ni muri urwo rwego hari nk'amatangazo y'akazi reti chini ya darimu wajarendi mumbi makumi yangu ni muna na kwenye hindi makumi yangu ni chenda kusoma ashiza matangazo ya kazi open tu gana na darimu wa prive mkuu angu vapra inge na mwa kure muri leta kuko nuno prive rauna na chaguzi tumari urejiuni.
Muyandi magambo ushatse kuvuga ko COVID-19 nirangira kugira ngo ibigo byigenga bizabona abarimu bishobora kuzagorana.
Rwose nkubwije ukuri nta kigo kizaba ikigo kitafashije abarimu nta mwarimu zasubiraje.
Mhm.
Kubera ko icyambere akenshi. Abenshi ntabwo banze kubafasha kubera ubushobozi bukeya.
Kubyemeza gutyo kubivuga gutyo urabishingira kuki?
Kubera ko nguha inkurugeraho n'igisha ntabwo bavuga ngo yabize nibura gutanga ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa kane cyangwa kwa gatanu kuko ati wenda yamezi abiri gakanya guhemba ariko kubera ubushobozi butazakomeza ayanga bizafate neza wenda rebe ko wasunika iminsi tukazongera guhura tukiri bazima tugakomeza nyakazi ariko niba haje icyorezo akabona ubyitwaza agahita ahagarika bigaragara ko n'ubundi nta kindi mwapfanaga ni serivisi bamuhaga n'amafaranga yaguhaga niba hari ikibazo nta kindi mu gitsina.
Ni ukuvuga mu by'ukuri uragira uti nubwo inkomoko ari ikiza cya virusi ya korona ariko mu by'ukuri habayemo no kubatererana.
Baradutereranye bihagije kabisa.
Simpamya ko ku ruhande rwabo babibona gutyo. Twagerageje kubashaka kugeza umuntu turababona ariko turamutse tubabonye icyo kibazo twakibabaza ndetse n'ibindi twavuze haruguru muri iki kiganiro. Nidushobora kubabona tuzababaza niba koko bumva ku ruhande rwabo baratereranye abarimu. Ariko se bwana Mwizerwa, abarimu basezerewe ku kazi baramutse babyumva kimwe nkawe bose ku buryo bumva ko bashobora kutazasubira ku mirimo yabo n'ikiza cya COVID-19 nikirangira, ubwo amashuri yigenga yaza kurahe abarimu bigisha muri ibyo bigo?
Ubundi ko sinzi wandi ko yabigenza ariko ikigaragara muri prive hari abarimu n'ubundi bashoboye kandi bazi icyo gukora. N'ikigaragara imitsindire yo mu bigo by'amaprive yari iri hejuru cyane kurusha iyo muri leta. Ibigo bya prive byakompetaga kurusha leta. Ni ukuvuga ngo rero leta nabo barimu n'ubundi niyo yabigishije nyuma yabahaye izo diplome zakoresha aho ngaho mu maprive. Nubwo abarimu bose ubwo baraza kujya gukorera leta ngo leta ireme ry'uburezi barishyire muri leta amatirive urumva ko nta remu rigaga risigaye nyine kandi nayo babonaga abanyeshuri kubera ko bazi ko bafite abarimu bashoboye kandi bakomeje. Ubwo niyumva ko abarimu bigiriye muri leta n'ubundi nabo bazajya kwiga muri leta. Niyumva rero kugira ngo ikigo kizabone abandi barimu bashoboye cyangwa cyongere kinishiye gutangira bundi bushyashya gukuruka leta abarimu bashyashya bizabigoranye cyane.
Bwana Mwizerwa, uravuga ibyo ariko ntekereza ko ku ruhande rw'abarimu bigisha mu mashuri yigenga namwe ubanza mutagifite umurava nk'uwo mwarimu ufite mbere. Muracyaryohewe n'uburezi nk'uko byari bimeze mbere ya COVID-19?
Kuba kuryoherwa n'uburezi bigenda bisa naho bishobora kugabanuka kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Kubera kubura uburyo bwo kwifasha kuko twari dufungiye ku mushahara, ni ukuvuga ngo ubu twagiye mu buzima butandukanye. Niba mbonye akigifundi ndagenda nikorera amatafari mbereze, niba mbonye mugenzi wanjye ndafite ako gaperima akabona ko yamotara nawe agiye kumotara, undi ufite icyo yakora, ubu turi gukora ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twari turi kwigisha abana. Urumva rero bigenda uburyo imaje uburyo sosiyete yagufataga nk'umwarimu w'umurezi ubarerera abana mu kanya bakakubona nk'umuyedi cyangwa umufundi, urumva ko bakubona mu yindi sura itajyanye na edukasiyo, itajyanye n'uburezi. Ubwo rero niba urugero nguhe nk'urugero rwa hafi, niba mfite umwana nigisha hariya noneho kubera ko ubuzima bwahindutse gutya nkajya gusaba akazi wabo k'ubuyedi, kongera kumusubira imbere mubwira nikurikira nkanjye nigisha mate na fiziki, kuko kufata iyi forumire umuntu uri kumuha ya forumire ntabwo ari umubone nka mwarimu ahubwo aramubona nk'umuyege cyangwa umufuge. Ibyo ngibyo bikagenda bituma abantu basa naho bagenda bacika intege.
Icyubahiro cya mwarimu gisanzwe kiba cyagabanutse.
Icyubahiro cya mwarimu yaratakaye pe ku buryo bugaragara ariko. nuko nyine ntacyakuraho uhuriwe bagiye bafungiye neza iyo tuba tutari abantu bazi ubwenge batanga ubumenyi turi kwirwanaho muri ubwo buryo butandukanye harabaye ibintu bibi cyane tuba twarapfuye.
Ugihura na bagenzi bawe se bakubwira ko bimeze bite reka noneho mbaze ikibazo rusange mubayeho mute?
Naratangiye kubikubwira nyine tubayeho muri ubwo buzima bubi ni ukuvuga ngo ni ukugenda akazi kose wabona katuma wagira ikintu winjiza mu rugo kugira ngo abo mu rugo baramuke gusa unagakora utitaye ku cyubahiro ufite no kuki akazi kose gashoboka ubu turi kugakora turi kugatumika ahubwo amahirwe ni ukukabona gusa.
Reka duse n'abagenda bagana ku musozo ubu rero muri migabo ki wabaye nk'ubikomozaho kare ariko reka duse n'ababisubiraho ubu uko bihagaze ubu ngubu murimo murerekeza hehe?
Ubuzima wenda bwa mwarimu aho bugeze ubu ngubu wenda nta n'icyerekezo wenda dufite ni ukuvuga ngo turi mu buzima bugoye ni gutungwa n'umushahara bakakubwira ngo kuva uyu munsi nta mushahara uri bwongere kubona ni ukwirwanaho ukwirwanaho amezi atandatu hafi arindwi ubwo nitugera mu kwa cumi araba ari amezi arindwi ni ukuvuga ngo rero hari n'izindi direkisiyo z'ubuzima umuntu araba yagize gute abenshi ntabwo ndi kuvuga twese direkisiyo icyerekezo cy'ubuzima aho bugenda bumwariyanze niba yari ari kwigisha umushahara asanga byagendaga ariko noneho niba agiye kumotara akabona ko mu kimotari harimo amafaranga kandi nta na siteresi biri kumutera wenda nko kugenda ushaka kuzigira gute ukosora abanyeshuri ugira hari ibintu byinshi bisabwa mwarimu hari igihe uzasanga yihitiyemo icyo cyerekezo kuko abona aricyo ubuzima buri kumwerekezamo kandi ntacyo bimutwaye ariko rero nkatwe twize uburezi kandi tunabukunda tubikoze igihe kirekire mbikoze imyaka igera muri cumi n'indwi ni ukuvuga ngo twahindura aho twakoraga dushobora kujya kwigisha muri leta cyangwa se indi pirive bigaragara ko yakomeje gufasha abarimu bayo ariko ikigo kitigeze gifasha umwarimu wacyo kitabuze ubushobozi ngo kibereke realite ko ubushobozi ari bwo bwabuze ahubwo kikicecekera kubera kwikunda cyane no gutererana abakozi bacyo ntabwo kizabona abarimu.
Uri umwe mu batangije ihuriro ry'abarimu kuri urwo rubuga rwa WhatsApp mugamije kugira ngo muhure mwungurane ibitekerezo ariko hari n'ubutumwa mwashakaga gutanga. Ubutumwa mwifuzaga gutanga ni ubuhe mwashakaga kubuha abandi?
Ubutumwa mfite bijyanye no gusaba kubera ko twagerageje gusaba ubuvugizi aho twabonaga ko bishoboka hose kandi none tukabona ntacyo biratangaza twebwe twasabaga perezida wa repubulika Paul Kagame dukunda cyane kandi ushoboye mu buhanga n'ubushishozi dusanzwe tumuziho mu gukemura ibibazo byananiranye ko we na guverinoma ayoboye batekereza kuri mwarimu wigisha mu mashuri yigenga kuko ubuzima bumeze nabi cyangwa se bugeze mu manegeka kandi ndizera ntashidikanya ko ibibazo yakemuye by'ingutu ni byinshi iki ntabwo ari cyo cyamunanira noneho tugasaba n'abanyarwanda bafite umutima w'urukundo aho bari hose bareba umwarimu mu mashuri yigenga uri bugufi bwabo imibereho itoroheye bakagira icyo bamufasha mu bushobozi bwabo bafite.
Yee, mukomere cyane. Murakoze kandi kuri iki kiganiro muhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe mutagoma.
Uko niko bake mu barimu twaganiriye bigishaga mu bigo byigenga bagakorwa ku kazi kubera ikiza cya COVID-19 babayeho. Nongere mbibutse ko twagerageje gushaka abahagarariye bimwe mu bigo byigenga byasezereye abarimu ngo badutekerereze uko byagenze ariko ntitwashoboye kubabona. Reka nsoze ntumira n'abandi bose baba baragizweho ingaruka zitandukanye n'icyorezo cya virusi ya corona bashaka gusangira n'abumva Radio Ijwi ry'Amerika uko babayeho. Turabatumiye mwese ngo mubitugezeho tubahe umwanya kuri radio yanyu. Ushaka kugira igitekerezo atanga kuri iki kiganiro cyangwa kutugezaho ubundi butumwa yatwandikira kuri radio yacu voa@gmail.com. Nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi. Nshimiye na mugenzi wanjye Etienne Karekezi wampaye umwanya ngo mbagezeho iki kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.